Classic.
Oh, lori, 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 lori,
Achunchue.
Ukoripo Mungu akufanye wepesi, kitazama picha yako inanitoa machozi. Ni kweli sijalala, kweli sijalala, siamini nini kini nachokisikia ghafla.
Milango imefunguliwa, nenda salama, dua njema twa kuombea, ulale salama. Baba ametangulia, tumuombe na sisi sote tutafuatia.
Kwa Tanzania tushikamane, tupendane, tuliongoze taifa letu la Tanzania. Baba ndo hivyo tayari kashatangulia, na sisi sote tutafuatia. Moyo wangu tulia, moyo tulia, ndo yashatokea, acha kulalama. Punguza kulia, punguza kulia, usilie sana, utaniliza na mimi. Oh, rest in peace baba, rest in peace, rest in peace, rest in peace baba, rest in peace, rest in peace Magufuli, rest in peace baba, rest in peace, rest in peace. Tukikumbuka mema ulotufanyia, una roho ya huruma watulisaidia. Tulipofanya vizuri kofia ulitupatia, hospitali shule zote umetujengea.
Barabara za juu flyover, lakini kama utani leo game over.
Daima tutakukumbuka baba, milele tutakukumbuka. Oh, rest in peace baba, rest in peace, rest in peace, rest in peace baba, rest in peace, rest in peace Magufuli, rest in peace baba, rest in peace, rest in peace.
Umeacha alama yako katika nchi ya Tanzania.
Mungu aiwaze roho yako.